wabadde wokusika omuguwa mu parliament ng'ababaka bayisa ebago erya Protection of Sovereignty Bill nga litunuulidde okukuma obwetengerezi bw'eggwanga lino ng'ababaka ku ludda oluvuganya gavument balumiriza speaker parliament Anita Anita Among obutabawa budde bumala kwanja nsonga zaabwe ku bulabe bw'ebago lino. Mu buwayiro bwayisiddwa kyakkaanyiziddwako nti teri munnayuganda agenda kuyitibwa mugwira wansi w'etteeka lino ng'ekigambo kino kigenda kukozesebwa kwabo bokka abatali bannayuganda. Omukubiriza wa palamenti Anita Anita Among yabuuzizza oba ng'ebbago eryo terigenda kukosa bannayuganda abakolera emitala w'amayanja wabula ssaabawolereza wa gavumenti Kireewa Kiwanuka yategeezezza nti bano baakusigala nga bannayuganda naye etteeka lyakubaluma singa basalawo okwenyigira mu by'obufuzi n'ebikolwa ebitumbula ebigendererwa ebyabagwira.
Anyone can implement government policy, but it must be a policy of government. We have friends of ours who are in a humanitarian community. They come to assist us build schools, build boreholes. That is okay, because it's government policy. But you cannot implement a policy which is not government. So I agree with the committee on their proposed amendment.
Chair, what happens where the government does not have a policy?
If government does not have a policy on that matter, then you should take that bright idea to cabinet to adopt the policy and then implement.
Parliament era yakikkirizzaako nti kekendeeza ebibonerezo wansi w'etteeka lino okuva ku kibonerezo ky'okusibwa emyaka 20 okudda ku myaka 10 wamu n'okukendeeza engassi okuva ku buwumbi 4 okudda ku buwumbi 2 eri ebitongole ate omuntu ssekinoomu engassi etereddwa ku kawumbi kamu okuva ku buwumbi 2 naddala abo abanaasangibwa nga bakolera abagwira okutabangula emirembe mu Uganda wamu n'okuttattana ekifaananyi ky'eggwanga lino.